tuliweza kwenda kotini tarehe 22 mwezi huu, na tukapewa directives jana tarehe 24 ya kwamba DCIU Nakuru East na mkubwa in charge of Lake Nakuru National Park waweze kuapia in court personally on 28th saa 3 in court 2 High Court.